nze mirembe wange lero nazaala najja mbu afunye eppoloti akimye ku ssente nkyasezaala najja bava mu bangi abaagala musiba nkyabatoobo ne bajja oba abagobye baagala fiizi senga n'atuma omuntu ennyumba eyagala mukuba erinnya walukagga bamanya wafumbirwa commercial bank makagani moyo lero muyeye gutyo ako kana kasisi kano ka brother uendeje ako kanguliko ja wekalangala yagwa mazi gubona no sombano jokola kasomere wange wente nenete gula na Yesu la katisogera yo nasi muna jijia ko sikulu wango ntabiro kuda rena kugamba ko ya bantu abo wajula sungu Mathin kulabye tonjagala Omega oche gambo lityo Ave wafe buta bagala Mbanga kwesi bako Wayomba no kesa no kumkulisanga yono vitamua Ewa mwuri akagwayo ntumite mutabani anakowa
Mbako tombalula nakowa bizi kufamire Mbako tombalula nakowa bizi kufamire Olaba binse mkule waka famire chene temuwa
Sasira nza sasura ne